mimi nipungue, wewe uongezeke.
Mwambie tena,
mimi nipungue, wewe uongezeke.
Mwambie tena,
mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke.
Uongezeke, yeah.